Mwenyini amawanga agali mukago gw'obuvanjuba bwa Afrika gakubiriziddwa okunyweza enteekateeka zaago ez'okwanukula amangu eri ekirwadde ekya Ebola oluvannyuma lw'ekirwadde kino okubalukawo mu ggwanga erya Congo. Ekirwadde kino kyakakasibwa okubalukawo mu ggwanga erya Congo ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogwokutaano nga kyakakasibwa minisita avunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga eryo erya Congo era nga kino kisinga ekirwadde kino kisinga kwegirisiza mu ttundutundu erya Ituri province mu buvanjuba bw'eggwanga eryo erya Congo era nga kino kyawula nga ekitundu kino kye kyawula ensalo wakati wa Uganda kyawula ensalo ne Uganda nga kotadde ate n'eggwanga erya South Sudan. Congo yagenda okulangirira nti ekirwadde kino kyali kibalusseewo mu ggwanga eryo ngenda kusoma 15 omwezi guno ng'abantu 246 be baali bakakasiddwa okubanga baalina obubonero obw'ekirwadde kino so ng'ate baba baali bakafa ekirwadde kino erudde eyo baali abantu 6-5 akati amyuka ssaabawandiisi w'ekitebe ky'omukago ogw'amawanga gw'obuvanjuba wa Afrika ngone Andrea Aguero Arik ategeezezza nti ekirwadde kino bwe kiba kyakumeggebwa mu mawanga agali mu mukago guno amawanga agali mu mukago guno gaba ate galina okukolera awamu era ne geeteekateeka bulungi olw'okuba nti abantu baago ate basiiba basala okuva mu ggwanga erimu okudda mu ggwanga eddala okusingira ddala olw'ebyobusuubuzi.